ngiyathanda mina. Ngoba manje simo sizoshintsha. Yena lapha kimi ngibethe imitha. We friends with my deeper. Vele nomntwana masungufile. Ngisengiphethe ubu. Dlala mabubu bubu. Aguzu skukululu. Sipetha mamunyu umunyu. Abantwana bahle save inkulumo. Ayikhulume ibubu bubu. Laba ke amabutho umunyu. Bafuna la mabubu bubu.
Go and find your money.